Yo, kila miti na ukome chaka demas. Na chakifana mongezeka, man I think I'm famous. Assassinated the character of the team leader. Laki melos kama ding dema go figure. Nimeshena wakama siza mini like giza. Ukikam na one nigga tulakam niggas. Tushapiga tizi nigga man you can't beat us. You feel me? I got my homies with big dreams to wanna siga. Leta bida kama fiti tutapiga bida. Hizo maringo peni mbili ndiyo mimi sina. You can't see me kama John Cena. Jina ni Bugs mentality ni a gorilla. Slogan ni gorilla I'm a go home figure. I'm the man with the base. Stay woke, stay sober. Who runs the town? Tell him that I'm taking over. Hini war liberation level game a call poker. Criminal mind mentality ni a mbanga. Alishuka mtaa na mbota moja ya wanga. Ako on jaba na dreams aku fly juba. Shati kubwa chini nyuma amesunda mchuma. Round round kadha ni nduru kwa chuo mkadha. IT tuki call gava wanadaya kuna ngata. Come dada jipe shugli kwa imta. Ule boya mwagi jasho ndo udedi kwa imta. Fala kama ni vita buda niko ready. Swezi jificha buda misi pedi. You feel me? Na saksuo kama saxophone neza nita don. Yo 007 bado neza nita bond. I'm a walking affirmation your mind in a simulation. King Kong baba yao cheki hao baba zero. Mchezo weka mbali brother hapa ground zero. Man I do this for my people my mama my son easy. Gotta let you know my son it ain't easy. Educate your mind don't die trying to try. If you're not willing to fight you're the one that gonna fight. Mini heavyweight buda cheki bazi na kilo. Bugs I'm a loss ni change na tunimo. Nimepata call kwa mchizi ati Bugs come show. Nikam show Bugs a piggy show ka show aina no. Suna no, suna no, su suna no. Iko nini pewa kitu bora kitu suwe na kutu. Nimemua kuongoze nitesese kwa mobutu.
Apia mandugu zangu
nitesese kwa mobutu.
Mapese zangu
pia nitesese kwa mobutu.
Ati mafans now
nitesese kwa mobutu.
Kila
ati nini nitesese kwa mobutu.
Kila mutu
nitesese kwa mobutu.
Mini nani mini che, nani
nitesese kwa mobutu.
Mini nani mini nani
nitesese kwa mobutu juu. Ni bas tupu. Che, ni bas tupu. Ni bas tupu.